zothando ziyakwenza ukuthi mntwana omuntu sigcina sehluka kodwa hayi kuhluka ngisho ngokuhlala kude nami maye izinkinga zothando ziyakwenza ukuthi mntwana omuntu sigcina sehluka kodwa hayi kuhluka ngisho ngokuhlala kude nami lapho khona ngiyakhumbula ngicela ubuye mntwana omuntu ngifisa nokubona nangamehlo lapho khona ngiyakhumbula ngicela ubuye mntwana omuntu ngifisa nokubona
nangamehlo
Tando, I will.
Can't you buy me?
Can't you buy me? Can't you buy me?